nk'uko twabikoze mu kiganiro gishize waraje intambara igitangira, wakoze ikiganiro kirekire uri kumwe na Colonel Patrick Karegeya. Icyo kiganiro rero cyafashije Abanyarwanda mu gusobanukirwa imvo n'imvano y'intambara ya gatatu iri kubera mu gihugu cya Congo. Uyu munsi rero nagira ngo twifatanye nawe, ibibazo ndi bukubaze ni ibibazo Abanyarwanda barimo kwandika, birimo biraturuka ku murongo wa internet, Facebook, Ijwi ry'Abanyarwanda. Hari n'ibindi bibazo biri buturuke mu murongo wa email address raditahuka@gmail.com, ndetse n'ibindi bibazo Abanyarwanda barimo kohereza bituruka hirya no hino. Ndifuza ko rwose bishobotse ufite umwanya uhagije turi bubashe kubisubiza, ku buryo nta munyarwanda uri bugende aniganwa ipfunwe. Nirwo mvuga nti uri umurongo twawushyizeho kugira ngo buri munyarwanda tumuhe uruhare rwo kugira ngo yisanzure atange igitekerezo cye. Ariko nkibutsa abantu bavuga ko uyu munsi uravuga kuri Congo, ntabwo turi butandukire tuvuga ku kindi kibazo. None General Nyamwasa, reka ngo ijambo usuhuze Abanyarwanda, usuhuze abateze amatwi Radio Itahuka, mutubwira ndetse no muri iyi minsi ubuzima bwanyu bumeze bute.
Murakoze Serge kuduha ijambo kugira ngo dutange umuganda ku byo tuzi n'ibyo dutekereza ku bibera hariya muri Congo. Kandi mbonye umwanya wo kugushimira akazi keza mukora, no kugira ngo mbonye umwanya wo gusuhuza Abanyarwanda, ari abari mu Rwanda, ari abari mu mahanga, n'abo ngabo bandi barimo guhunga bava muri Congo. Bose turabaramutsa kandi tunibwira ko biriya bibazo biri mu Rwanda, hari abari hanze, ari nabo ngo bari mu guhunga, ko bizarangira kandi yenda bikarangira mu mahoro. Murakoze.
Urakoze cyane Generali, urakoze. Ikibazo cya mbere ngira ngo nkubaze ni ikibazo cyabajijwe n'umunyarwanda, narabaza ati mu ikubitiro y'intambara igitangira, ihuriro nyarwanda mwanditse urwandiko rurerure muvuga ko iyi ntambara ari igihugu cy'u Rwanda cyishoje. Reaction yawe ni iyihe Generali Nyamwasa, kuko Congo ubwayo yagerageje guca ku ruhande yanga gutunga urutoki cy'u Rwanda, ariko turana tugasanga noneho magingo aya igihugu cya Congo noneho cyareruye kiravuga kiti intambara turwana turarwana n'u Rwanda. Reaction yawe ni iyihe, kuki Congo mbere yakomeje guhishira ko ikibazo ari u Rwanda, none ubu ngubu ikaba yareruye ikabishyira ku mugaragaro?
Murakoze Serge, ngira ngo yenda ntarasubiza ibibazo nashaka kugira ngo yenda ngire igihugu cyeya nagerageza gusobanura. Noneho ubwo yenda rishobora gusobanura ibibazo bimwe by'abantu bashaka kubaza, noneho abari bumbaze ubwo bambaze yenda n'ibyo tumaze kubivuga. Ubusanzwe mu mikorere y'igihugu nk'uko wari uzi uti wowe umusirikare, intambara ubundi ni igikorwa cya politiki, kikaba ari igikorwa cya politiki ariko abagikora kigakorwa n'uburyo bwa gisirikare. Ubusanzwe rero bavuga ko mu buryo bwa politiki, bya politiki yananiwe nibwo yiyambaza intambara, ikitwa means of last resort. Ni ukuvuga ko uba wagerageza ibintu byose bishoboka byatuma hatabaho muri aya makimbirane aba ahari kugira ngo intambara yo kuba, kubera yuko ubusanzwe intambara yica abantu, abantu bakayigwamo, abandi bakayikomeretseramo, imitungo y'abantu ikangirika, abantu bagahunga, ariko igatera n'inzangano hagati y'ibihugu biba byarwanye. Maze rero mu buryo bwa strategi ndibwira ko intambara nka ziriya mubona ziri muri Congo, nibwira ko ari ibintu by'amafuti. Ejo bundi nabonye hari ubwira Kagame ngo tuzi ko uri umuntu uzi ibintu bya strategi, uzi ibintu bya tactique, ariko njyewe igihe nzasubira ibintu bigera muri Congo nibwira ko harimo uburyo bwa strategi butumvikana. Icya mbere ni uko ubundi kuvuga ko uburyo bwa strategi ugomba kureba inyungu za politiki, ugomba kuba ushobora gukora muri biriya bintu. Uriya ziriya ntambara zirimo kuba hagati y'u Rwanda na Congo, nta divantage n'imwe u Rwanda rwabikuramo iyo bashaka kuba felifishi ngo biriya kugira ngo bazajyemo yenda inyungu za politiki, yenda Congo iburiremo, ariko n'u Rwanda nta nyungu za politiki na gato zirimo. Kubera yuko iriya ntambara buriya ibintu bamaze imyaka baganira kuva n'igihe cya Mobutu, iriya ni ryitwa rya FPGL, ntabwo wavuga ngo noneho ugiye mu ntambara na Congo uzongera uvuge ngo harimo CPGL. Ni ukuvuga ko muri CPGL yari igamije kugira ngo habe ibintu byo bya cooperation yenda bizanakomeze bizagere ku kintu cyitwa integration. Ni ukuvuga ko u Rwanda n'u Burundi na Congo yenda byazava bikaba igihugu kimwe. Ntabwo rero mwaba muri mu ntambara ntizavuge ibintu bidashoboka. Icya kabiri ni ibintu bijyana n'ibintu bya ekonomi. Nubwo yenda u Rwanda bavuga uti irimo kurwana na Congo nk'uko nubwo abantu bavuga ngo bashaka kugira mu gace ka Kivu kazave kuri Congo kagende yenda ngo kazare igize cy'u Rwanda, ndashaka kubwira ko serije ibintu bitazashoboka. Impamvu ni iyi: hariya kuri Congo hari abantu baba mu majyepfo bitwa Bashi, ukazamuka hari abantu bitwa Barega, hari abantu bitwa abandande, hari abari abahunde, hari amoko menshi ari hariya muri kariya karere. Muri iki gihe rero ntako wavuga ngo mu buryo ushaka kuvanaho kiriya Kivu ngo none uyivane kuri Congo uyegereze ku Rwanda, ukibwira ko abantu bose bazakwegera noneho ngo ugire igihugu kinini, ugire ubutaka bunini, ugire yenda uriya mutungo uri hariya, ibintu bizakunda. Kuko ayo moko yose yabibwiye muri iki gihe yanga Abanyarwanda urunuka. Niyo mpamvu mwumva za Goma za hehe Abanyarwanda barabirukana baremereye nabi, cyane cyane abo bwoko bw'Abatutsi. Ibyo rero ikonomikali nabwo bidashoboka. Ariko no muri iki gihe cy'intambara igihe iriho, biriya bintu biri hariya ntibyatuma hari na bizinesi yakorwa hagati y'u Rwanda kandi muri mu ntambara. Ibyo bintu ntibyakunda. Ikibazo kindi kinakomeye ni imibanire y'abantu cyangwa yitwa sosho. Ntabwo wavuga ngo abantu bari mu ntambara urwo rwango urimo kubiba mu bantu, kandi yenda ruzakomeza igihe kirekire cyane ko bifite byaganisha u Rwanda na Congo. Ubu ngubu yenda Congo nta ngufu ifite. None se ninde wakubwira ko yenda mu myaka icumi, mu myaka makumyabiri itazagira izo mbaraga, none nayo zikazagaruka ikaza ikisubiza u Rwanda ikarujya ikarufata? Naguha urugero: mu gihe cy'intambara, intambara zabaye aho ngaho i Burayi, muzi neza ukuntu Abadage bari bafite ingufu batsinda Abafaransa, batsinda Abarusi. Ariko igihe cyarageze Abarusi baraza bafata Ubudage babucana n'ibice bibiri, uruhande rumwe ugasanga rufitwe n'Abazungu bo muri West, ahandi hafashwe n'Abarusi. Umuntu rero utifite uburyo bwa sosiyete akwiye kumenya ko utavuga ngo uzatsema igihugu none izo ntambara ngo zazirangiza. Abantu bona kubwiye ejo neza ubundi bashobora kuzagira rezulte ukabyarwa n'imyaka n'imyaka, ugasanga nabo ngaho uri nabo bahigarurira. Ikindi navuga ni uburyo bwa diplomasi. Ubu ngubu ikibazo aho kiri, ntabwo washobora kuvuga ko twebwe gitwa dukora yewe nk'abanyarwanda, niyo mwami uri no hanze abakongomani twese batubona habanje, kandi n'abazungu ikibazo yenda ibintu bari bataje ku Rwanda n'icyizere bari bafite kiragenda kiyoyoka. Kuzagira ngo ibyo byiyongere byubakwe, niyo itegeko ry'akademi bwazavaho bizaba ari ibintu bihaje. Mwarabyumvise bundi umunyamakuru amubaza atari ko mushobora kuba mwarakoze ibintu n'ibindi, ariko ubu ngubu ntabwo ari uko mugaragara. We icyo yamubwiye aramubwira ngo yanga numbaze ibintu by'uburezi, numbaze ibintu by'ubuhinzi, ngo mumbaze ibintu by'abagore, mumbaze n'ibintu by'abana. None se abantu baba badafite umutekano waba uri mu ntambara, abo bagore birimo kugira abapfakazi, ayo mashuri azasenyuka, ubwo buhinzi ntabwo uzakora ngo n'ibintu bikubaze. Icyangombwa ntabwo ari uguhinga, icyangombwa ntabwo ari gusubiza abadamu muri paroloma, icyangombwa ni kugira ngo ukore ibintu ejo n'ejo bundi bigomba kuzabakingira akaga. Ibyo rero mu buryo bwa sotege iriya ntambara ni intambara idakwiye. Ikindi wenda nombeje nabyo nshaka kugira ngo nsobanure ni imibereho rero ubona ziriya ntambara ukuntu ziba ziteye. Rimwe na rimwe hari igihe tujya tuvuga ibintu bakimwebwe muvuga Kagame, igihe tubabwira ibintu muvuga Kagame, ariko tugerwa kuri rero kuko u Rwanda ni ko ruyobowe. Mu bindi bihugu iriya ntambara nk'iriya paroloma yakicaye ikareba niba iyo ntambara mu by'ukuri ifite ikintu ari igihugu. Ariko hambere nagiye kubona numva ngo paroloma yo mu Rwanda yavuze ngo izashyigira Perezida Kagame ngo mu ntambara za Congo nubwo yabara amafuti bizazamushyigikira icyo gihe rero igihe udafite parolama ari nayo kenshi usanga n'izo ntambara zigiye kujya kuba nk'ahandi ari bagomba kuvana uburyo no kugira ngo bazemeze ikabikora nka kuriya niyo mpamvu tuba tuvuga tukagame kuko parolama itariho murabizi neza nubwo intambara zo muri Iraq zagiye zikaba ari iz'amafuti ariko parolama Congress yari yarabyemeye House of Commons mu Bwongereza bari barabyemeye ariko nababyemera kubera ibinyoma byari byavuzwe mu Rwanda aho nta nubwo bajya no kugira ngo banabaze bene nicyo kinyoma banacige neza bahita bemera n'ibyo batumva ariko rero ikindi icyo umuntu akwiye kureba akwiye kumenya neza izo mpamvu intambara mu Rwanda ubu ngubu uko batuzi batiza n'uko bazita tuvuge intambara yo muri 1996 iyo ntambara mu by'ukuri abantu benshi nanjye ubu ngubu nituma nabitekereza iyo yagombaga kuba impamvu ndibuka twabisubiye twabivuze mbere ariko n'ubu ngubu umuntu yabisubiramo ni uko hari abasirikare ba XFAR bagira bagiye no ku 1950 hari abandi b'interahamwe nabo bagira ku 1950 abo bose bari muri Congo kandi bashobora gutera wenda bakaza bakabafata n'igitambo byari ngombwa ko abantu bagiye bahari mu buryo bwita preemptive action hagomba kugira ngo bakirangire iyo ntambara yabo ibyakurikiyeho ntabwo ari byo nshaka kuvuga ubu ngubu ariko iyo ntambara yo yagomba kuba kandi nta nubwo bashobora kugira ngo iyo ntambara irangire bareke Mobutu kuko icyo gihe Mobutu ni byo bwa gisirikare niwe wari center of gravity igihe ugiye kurwanya intambara buriya nakubwira ngo iyo ugiye kurwanya intambara ugomba kugenda cyane cyane ureba center of gravity ari intambara ishingiye icyo gihe rero nako Mobutu niwe wari center of gravity wa kiriya kibazo iyo ziriya kandi ari amakamba avaho Mobutu ukamureka icyo gihe ajya kujya imbunda akakora ibintu byose intambara ikomeye byabaye ngombwa rero ko Mobutu avaho kubera yuko niwe wari center of gravity iriya ntambara yari yo muri 1996 intambara zakurikiye muri 1998 iriya ni intambara y'amafuti intambara y'amafuti kuko ikeye intambara y'amafuti uyirebera no mu buryo ukuntu yarangiye intambara yari intambara y'amafuti irwanywa mu mafuti inarangiye no mu mafuti uko arangiye mu mafuti nuko nyuma yaho nabo twari dushakiye ubwabo twaje kugirana n'ibibazo naguhurugera wari perezidentiye yari Kabila ariko twebwe twaje gushyigikira ikintu cyaje kwitwa RCD kigiye RCD kibanza kuyoborwa n'umuntu witwa Uwamba ya Wamba uwo nta nubwo yari yayoboye RCD amezi arenga n'atandatu ubugabo aragiye bagiye gufatanya n'abanyayuganda ako kanya bamusimbuza uwitwa Runda Burugu uwo nawe ngira ngo yamaze n'umwaka cyangwa niba yaramaze umwaka n'imyaka umwe gusa uwo babamukuye babamusimbuje uwitwa Onasumba Adolphe uwo nawe ntiyamaze umwanya babamukuyeho babamusimbuje uwitwa Ruberwa aho amasezerano yagiye kuba iyo RCD yari yobowe n'uwo ngo Ruberwa ngira ngo ari umuyobozi yenda bakane ariko nawe agiye kujya mu butegetsi muri Congo RCD barayisenya abasirikare bamwe barasigara aribo bari barabahunga n'abandi ajya Congo ajya Kinshasa uwari umushyigikiye ariyo Leta y'u Rwanda ingufu imaze kurya imyaka irabisigarana ikora ikintu cyitwa sendeke na sendeke nayo yari yobowe na Nkunga yagiye gukomeza kugenda iyoborwa na Nkunga igihe ku cyifuzo cyenda cyo bari baramushyigikiye Nkunga aza gufatwa arafungwa baza kubigeza kuri Ntaganda none Ntaganda bamukuye ubugizi kuri Makenga tekereza rero igihugu gishobora kuvuga ngo harimo gufasha abantu kagenda kirahindura gityo nk'uko uzinduza amashati ibyo bintu urumva ko ari ibintu bidashingiye ku makosa no ku mafuti kandi aba bose nta nubwo baba banavaho ngo bavaho ari uko bakuwe na bene wabo ahubwo ubwo n'u Rwanda ajya rwo rugakuraho kubera yuko inyungu bakorera ntabwo ari inyungu zabo ni inyungu z'igihugu wakidanga n'u Rwanda cyangwa n'iz'umuntu umwe mu Rwanda ibyo rero nibyo bintu biba bibabaje igihe ibintu biteye gutyo haba hari ikibazo haba hari ikintu cy'urwango icyo kizavuka ikindi kintu gikomeye kiri muri ibyo ni ukuvuga ko u Rwanda ruvuga ngo rujya muri kumwe kubera FDLR igihe nari kifuza safi bari abo muri FDLR icyo gihe ngira ngo twabari bajya mu bihumbi byari nko kuri 45 ariko nagiye kuva mu Rwanda njya kujya mu Buhinde ndibwira ko icyo gihe yari hari asigaye nk'ibihumbi 20 cyangwa 25 haramo y'amagambo aha n'ibindi byose. Ubu ngubu bari nagiye kumva James Kabale bavuga n'ubugabo ngo basigaye nk'ibintu hari itanu cyangwa hasi y'ibyo. None se umuntu yakiba ibihumbi bitanu bya FDR niba bisigaye mu Rwanda, bisigaye muri Congo, hakaba hamaze kugikinjira mu Rwanda yana ibihumbi nka 30. Ubu FDR bagiye kujya gushaka imyenge y'ibihumbi bitanu ku buryo bagomba gutuma abanyarwanda bangana kuriya bahunga, abakongomani bangana kuriya bashobora kuba bagomba gupfa kubera yuko bagiye gushakisha ibihumbi bitanu bya FDR biri hariya. Ariko ni kimwe bavuga ko FDR ari abantu cyane cyane bagize uruhare muri Jenoside. None se iyo barabonga bagize uruhare muri Jenoside, hakaba mu Rwanda hamaze kwigamo ibintu 30. Igihe bambutse umupaka bavuye muri Congo bahita babahere, hanyuma basigaye muri Congo bakaba aribo bakoze Jenoside. None se abenshi niba basubiye mu Rwanda kandi bakoze Jenoside, abo ngabo bandi bavuga iki? Ibyo rero bajya kujya kuyumva ukabyumva ari politiki zicurutse, ariko ukuvamo n'agashinyaguro kuri abo ngabo yenda abacitse ku icumu, cyane cyane igihe babona abo ngabo bavuga ngo bari bajenosideri, igihe bari muri FDR bari muri Congo ngo binjiye mu Rwanda bababere, none ubu ngubu bakaba bafata akari bajya kurwana intambara muri Congo. Ariko n'abo ngabo ubwabo ejo bundi wari muri FDR uraje winjiye mu Rwanda, umaze kugira mu Rwanda uvuga ko wahungiye ko intambara wari umaze kugirandirwa, usubiye mu Rwanda nta kazi ka leta ukora, nta gisirikare ubamwo, ejo bakakuriza amakamyo bakubwira ngo ujye kurwana noneho izindi ntambara uri mu mazi kanari yaba n'u Rwanda ari intambara za leta. Ibyo ndibwira ko ari ibintu biteye isoni. Ibyo rero byose ibyo bishyize hamwe usanga nk'ubu ngubu nagiye kubona mbona ibintu n'abanavuga ku maradiyo n'ibyo bandika bibajyana muri Congo ngo ni FDR. None se FDR iri muri Congo ko aribo bakeya abafdr benshi ko mafite mu Rwanda kandi karimo n'ukoresha izo ntambara muvuga yagize iki? Ashaka rero kugira ngo Serge ibyo nashaka kugira ngo nisobanure kugira ngo abantu bumve neza uko ziriya ntambara ziri hariya ari intambara z'amafuti kandi ari intambara zirimo kumarisha abantu. Ubwo rero ni ibyo nzaza kumeza nagiye tubivuge uko dukomeza. Murakoze.
Urakoze cyane General Kalimba Nyamwasa, urakoze kuko uburyo bisobanuye biranumvikana kuko mu kiganiro wagiranye na BBC mu Giswahili wari wabikomojeho. Nagira ngo byumvikane neza rero kuko ndumva abanyarwanda baribaza byinshi. Hari uwambajije ati muri kano kanya irimo gukora iyo presentation, aravuze ati reka tugaruke inyuma tuvuge ku ntambara yo muri 1996 imvo n'imvano yayo. Iriya ntambara ijya gutangira 1996 turare tugasanga ingaruka yateje arizo tugifite muri Congo no muri kara karere kugeza kuri uyu munsi. Intambara 1996 itangira urivugiye uti yari ngombwa bitewe n'interahamwe n'abafare abasirikare ba ex-fare bari muri Congo bafite intwaro ndetse bashobora no gutera u Rwanda kuko ibyo birazwi ngo bari muri preparation zo kugira ngo bagaruke mu Rwanda. Ayo ni amaraporo y'imiryango mpuzamahanga, ntago ari ibitekerezo byanjye kuko biri ku mbuga nyinshi za interineti, umuntu abishatse yabisoma kandi yabibona. Nyamwasa, ndakwibariza wowe iriya ntambara uravuga uti narayemeraga, ariko iriya ntambara nkeka ko yashyize abanyarwanda mu kangaratete. Hari miliyoni nyinshi z'abanyarwanda baguye muri Congo nanubu baracyapfa. Nanone ikindi kibazo kirabaza kiti iriya ntambara ijya gutangira yari intambara y'u Rwanda cyangwa ari intambara ya Kabila, kuko Kabila niwe wavugiraga iriya ntambara, ni nawe wageze ku butegetsi afata igihugu cya Congo Kinshasa. Ariko uravuga uti iriya ntambara twarayemeraga, hari icyo wumva wasubiza aho ngaho kugira ngo icyo kibazo cyumvikane neza?
Urakoze Feze, iriya ntambara icyo nshaka kuvuga kuvuga ngo narayemeraga, ibyayikozwemo ntabwo ari byo nemera, ibyayikozwemo byo ni ibindi. Ibyo yenda nabyo byazaba discussion yo ku wundi munsi, kandi mbwira ko twagiye tunabiganira. Ibindi biranandikse nk'uko wabivuze mu maraporo ya UN na mapping report yarabyanditse. Ibyo byo ngibira ko tutabisubiraho kuko twagiye tubiganira kenshi. Hari nubwo ushobora kujya mu ntambara intambara uyemera, ariko mu buryo ubwikozwe igakorwa nabi, none ingaruka zayo zigahozahora ziri inyuma y'abantu. Mu by'ukuri uko bivuze intambara yo uko nemeraga yari principle, ariko ibyavuyemo byari bimwe kuko abanyarwanda bapfuye ari benshi. N'ubu ngubu hano muri South Africa turi hari abanyarwanda bavuye muri Congo bakagenda n'amaguru, ukazamusanga ari hano Cape Town. Umuntu wavuye tekereza umuntu kuva nk'ikibungo cyangwa umuntu akaba yavuye cyangugu akazaza n'amaguru akajya hano muri South Africa. Ibyo rero byo ni ibintu umuntu atakwemera, cyose ari umunyarwanda, ibyavuye n'ingaruka zabyo ni mbi cyane. Intambara zose nk'uko nagikubwiye mbere, ingaruka zabyo ziba ni mbi. Intambara zica abantu, intambara zituma abantu bahunga, intambara zisenya ibintu, intambara zizana inzangano. Nubwo iyo ntambara twayemeraga, ariko ingaruka zazo ntabwo umuntu yazishimira. Ingaruka zazo ni mbi cyane kandi zizahora zifite ikibazo ku ruhande kuri ku Banyarwanda, kuko n'izindi zose uko zagiye zimera niko bimeze. Ariko kandi nakubwira nyuma y'iyo ntambara Serge, nk'uko wamaze kubimbaza, hagomba gukurikiraho iki? Iyo ntambara mpana bwa intambara ya Kabila, kuko Kabila nta n'abasirikare yari afite. Abasirikare bagiye kugira n'Abanyarwanda baba bamushakiye, turabatuye ininga n'amufasha no kuyirwana rero kwinda agira ikisha. Ibyo byo intambara Kabila kuko yarayiyitiriraga, ariko cyane cyane n'Abanyarwanda bari bayirimo kandi biranditse. Kagame we yaranabyivugiye muzarebe muri Washington Post, ndibwira ko ari nk'iyo muri 1997. Muzabona avuga ari n'abanayiyoboye arabavuga, akavuga n'amazina yabo, akavuga n'uko byakozwe. Ibyo ni ibintu byanditswe, ntabwo yenda ari ibintu ndimo guhindura hano. Ariko nyuma y'iyo ntambara hagomba gukurikiraho ibintu bitatu. Icya mbere hari ukugira ngo kumvikane neza na Kabila uko ibibazo byagomba gutungana hagati y'u Rwanda na Congo n'uko mutukwiye gukorana. Icya kabiri hagomba gukurikiraho kureba Abanyarwanda ndetse n'amaze bigenda amaze guhungabana n'ibyo bintu, ukuntu twarangiye kurekura bashobora kubatunganya n'ukuntu dushobora kugira ngo ibyo bwiyunge n'ukuntu ndetse ibyo bikomere byaturutse muri iyo ntambara byarangira. Icya gatatu hagomba gukurikiraho hagomba kureba noneho n'abandi bashaka kurwana na Leta y'u Rwanda ubundi buryo byakorwa, haba kuvugana nabo, haba gushakisha ku buryo bareba ibyo barwanira kugira ngo ibyo birangire. Ubu Kagame n'abandi bibwira ko bazarwana ku FDLR bakagera ku murongo wa nyuma, yewe bashobora no kuyitsinda ikarangira burundu. Ariko niba icyo mateka y'u Rwanda niba byaratsinzwe bitsindwa burundu baragendera n'arangira. Ariko ntabwo byavuganye ko izindi ntambara mu Rwanda zitabaye, kuko ikibazo kiba kitarangiye. Ibyakurikiraho ariko neza ko abasirikare b'u Rwanda bahoraga igisirikare muri Congo, kandi abasirikare bo mu Rwanda ntibigeze bavayo, na nyuma yaho nta n'abandi basirikare b'u Rwanda bari bigeze bava muri Congo. Ibyo rero Kagame atangiye kwicara akajya nkariya kuri BBC atika yaraniwe kuyobora, ati yaraniwe kuyobora ingabo, yaraniwe gutsinda FDLR, nawe ntazajya kubikora gusa kuko izo ngabo zo muri Congo n'Abanyarwanda baziyoboraga, kandi kuva icyo gihe Abanyarwanda ntibigeze bava muri Congo. Abasirikare babo bari baryo ni muri 1998 abasirikare b'u Rwanda basubiye muri Congo. None se kuko bashoboye gutsinda FDLR kandi ari byari bigaragaye kutiyumva ko Kabila we yabirangiye kandi nabo byabananiye, kuko FDLR bakiva muri Kivu, abasirikare b'u Rwanda baba muri Kivu niho bahora. Ibyo bibananiye bikananira na Kabila, bakwiye kwikurikirana bakareba impamvu byabananiye. Nashatse kuvuga ngo Kabila byamunaniye ntawo barushoboye. Ibyo rero usanga hari ikintu cyo kwigiza kwigiza nkana, ariko nk'uko yari bimbajije gusa intambara yo 1996 bavuga ko yari ya Kabila yari y'u Rwanda yari iyandi yari y'u Rwanda, ariko Kabila u Rwanda ruramukurura mwitwaza ko nashobora gutaha hasi yabo baragenda basubira muri Congo iyo ntambara nizo zibarangiye. Ariko nyuma yaho ariko nyuma ukuntu ibyaje gukorwa ntabwo habayo kumvikana, ahubwo habayo kurwanwa n'indi iyobora Congo hagati aho ngaho. Abantu bashaka ko Kabila akora amabwiriza i Kigali, barashaka ko abaha bidashoboka, hagati cyaje kujyaho habaye kumurwanya kugeza n'uyu munsi nibwo ngaruka z'iyo ntambara. Murakoze.
Urakoze generali, urakoze generali. Generali, hari umuntu ubaje ikibazo aha ngaha kandi nawe ndumva icyo kibazo njya nyumva mu Banyarwanda, ariko nagira ngo nkwibarize niba ari cyo ubiziho utubwire. Perezida Kabila uri ku butegetsi muri Congo yaba yararwanye mu gisirikare cy'Inkotanyi, waba umuzi ari mu basirikare ba FPR Inkotanyi muri ku rugamba kuva mu myaka 90?
Ndamuzi cyane, ndamuzi. Yaje mu Rwanda koko ngira ngo muri 1995 itangira niba nibuka, ni 1995 itangira habanje kuza se isaje n'abaza kumuzana, ariko ntabwo ari umusirikare w'Inkotanyi. Iyo yajyaga aza mu Rwanda akaza mu Rwanda kongera akagenda, agasubira aho bari aho bavaga i Tanzania akajyaza ari uko yenda aje mu butumwa hanyuma we yaje kujya mu gisirikare ari uko intambara itangiye intambara y'iwabo ariko ntabiriza aba mu basirikare ba FPR mara umunsi n'umwe
urakoze cyane urabisobanuye kuko abandi bavuga ko yabaye mu gisirikare cy'inkotanyi ko yarwanya urugamba rwa FPR inkotanyi urugamba mwatsinze mu 1994 ubwo ndumva ugisobanuye kuko cyari ikibazo kibajwe n'umunyarwanda ikindi kibazo cya kabiri undi muntu hano arabajije ati umbarize Jenerali Nyamwasa ati iyi mitwe yose yagiye ishingwa na Leta y'u Rwanda kugira ngo babone urwitwazo rwo kujya muri Congo arambajije ati mbariza Nyamwasa niba koko hari inama waba urigiremo imbona nkubone wowe Jenerali ukicara nawe ugafata izo decision na Leta y'u Rwanda zo gushinga iyo mitwe ati kuko ati ikintu gishishikarije abanyarwanda ubu ngubu ni ukumenya ukuri ati amakosa yarabaye tugomba kuyemera ariko abanyarwanda bashaka inyote yo kumenya ukuri kuko ukuri niko kuzadufasha gusohoka muri ibintu bibazo hari inama we wagiyemo ku giti cyawe nkawe Jenerali mu gushinga iyo mitwe irwanira muri Congo
ejeje mitwe yo kurwanya muri Congo na kugira ngo intambara zo muri 1996 izo nari nziza ariko imitwe yagiye ishingwa ibya CNDP ibyo bya Pareco ibyo kigiye numva ibyitwa bya Zandema Defense ku za NDC ibyo kigiye mbona za Mayimayi zindi ibyo ntabwo nigeze mbijyamo icyambere njyewe ntabwo nabyemeraga nashaka ngo mbwire Serge igihe ushize imitwe y'iriya ukabaha imbunda ukabaha amasasu utazi neza ko kontrol yabo na komandi ikayifite mu kibazo uraho tuvugira ejo bundi usoma iyo raporo ya yeni nabonye ko hari imitwe yindi bagiye banashinze na myinshi kutwara navuyeyo imwe nabonye imwe iba muri za Warikare indi iri za Masisi indi iri epfiriya muri za Bukavu na hepfo yaho bariya bose ngo icyo bakoresha ngo ni ukwica abanyarwanda bari muri Congo bamwe nabonye bavuga ngo babakoresheje kwica abitwa ba koloneli Kanje Guhera abandi ngo babakoresheje kwica ba jenerali Mugaragu ibyo byose ndashaka kubwira ko mu by'ukuri ari amafuti amafuti rero ni ayahe nubwo ubu ngubu iyo bakoresheje benshi yaje kwica bariya bantu bose bo muri FDR zikabarangiza nyuma yaho bagasigarana izo mbunda bagasigarana amasasu bazaba baremenyeye kwica abantu bazaba baremenyeye gutahura nibarangiza kurangiza FDR hazakurikiraho iki ikizakurikiraho ni ukwica abanyekongo ariko cyane cyane ni ukwica abanyarwanda kuko n'ubu ngubu murabibona aho bariya basangiye M23 CNDP ikiriho izo za Mayimayi ubu ngubu ni izifata abagore izo zirimo kubyiha izo zirimo kwica abantu kandi abanyarwanda nibo bazaha imbunda ni byiza ko nayo imwe yabyanditse ikandikana n'ibyo banakoranaga ko ari bo bakoreshaga kwica abantu ko ari bo babahaga amasasu ko ari bo no kubaha imbunda kugira ngo bakorere akazi kabo umunsi akazi kazarangira izo Mayimayi zakurikiye njye rero mu mitekerereze yanjye niko nakubwiye ntabwo mwumva hari n'umunsi n'umwe nashobora kuza ko nasapotinga kubaka imitwe nk'iriya afiteho kontrol kuko mu minsi iri imbere abo ngabo batsinze iyi mitwe bazarebazwa urugero nabwo uriya witwa Seka uwo bakoresheje kwica umugabo witwa Kanje Guhera uriya niwe wafashe abagore i Warikare mu raporo ya yuni y'umwaka w'2010 uwo muntu arandika kandi byagaragaye ko imbunda yazikuye mu Rwanda bigaragara ko n'amasasu ari hariya yakuwe nyotse ko yabikoresheje ubwo bazabura kwibaza abari mu Rwanda cyangwa bamufashe bakamufunga we yanamara kuvuga abamuhaye igihano ariko iyo tumeze uretse n'abo muri Congo n'iyo mitwe tekereza rero nk'uburiya muri iyo raporo ibintu barandika barandika bakavuga amazina y'abantu ibintu baba bazikora bakavuga James Kabarebe bakavuga Paris Kayonga bakavuga General Nziza bakavuga Ruvusha bakavuga Gashoza ariko bakongeraho na Koriya bakongeraho na Rusahama aba na Rusahama ndashaka kubwira rero kenshi buriya kagari ushobora kuba kiri muri Perezida abo ngabo ndabungi ntawishobora kubafata ariko igihe kizagera iyo raporo iminsi izageze kutangira kuzikurikirana abo bazabazwa kandi birandika ndashaka rero kubwira ko abo ngabo bagiye bashingiza za marimayi abagiye bashingiza ibiryo ni na bamwe kurekera abanyarwanda ku buryo butumvikana igihe ugiye kubona abandika amazina y'abantu nk'abo ngabo nta zina rya Kagame ririmo Kagame ubu ngubu agafata umuhanda agafata indege akagenda kujya kwirebera abana be abo ngabo bantu nta n'umwe ushobora kujya mu Rwanda none ni uko kubona ibindi byaha izina ryagendera akabagerekaho kandi we yiriwe yari yigendera asigaye akagera kuri BBC akajya gupfukana ndashaka rero kubwira ko ibiryo warumva iyo mitwe bayikomekinga icyo nakubwira muri 1996 ibyo bya Kabila biha kuko nari mpari ndanabizi ariko nyuma yaho ibyo byagiye bikurikiraho rwose no kugenda kugakora amafuti kandi nubwo ngenda kujya muri ayo mafuti muri ibintu birimo yenda byatumye njyewe nazo no kukazi vuba vuba n'ibyo byari birimo kuko ntabwo nari nzi gushyigikira numvaga ari nzi ko amafuti iri bafite n'icyo bimaze murakoze
urakoze cyane generali urakoze reka dufate ikiruhuko cy'umunota turakomeza mu kanya
Come out.
Radita huka ijwi ry'Inyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Bwana Kayumba uranyumva?
Ndakoze Serge.
Urakoze cyane. Abanyarwanda bari bazibazo byinshi, abanyarwanda badukurikira ni benshi hano. Ariko ndagira ngo nkubwire impamvu kino kiganiro gikenewe ari na ngombwa kizigiye cyiza n'ukubera tension iri mu mitima y'abanyarwanda. Ubu ngubu tuyibaza tuti u Rwanda ruravahe, u Rwanda ruragana he? Amaherezo y'intambara ni ayahe? Amaherezo y'uru rwikekwe mu banyarwanda, abanyarwanda baratinyana, abanyarwanda tubavuga rumwe kuri kino kibazo cy'intambara ibera muri Congo. Ngiye kubyumwihariko nibure n'abanyarwanda ejo bundi mu gihugu cy'Uburusiya barambwira bati impamvu tujya muri Congo ni ukubera interahamwe, ni ukubera ingabo za FARC zatsinzwe. Ndababwira nti iyo motif ntabwo igifite valeri, iyo motif irashaje, ndumva ari ikinyoma. Ariko abandi bakavuga bati cyane cyane ndavuga abasirikare barwanye ku rugamba, abasirikare bagiye ku rugamba muri Congo, kandi nawe uri umwofisari naganira nabo batugaragariza ko Kagame ajya muri Congo ajyanywe na interese personnel zo gusahura igihugu cya Congo. Urareba ugasanga ari iki cyinshi inyuma, kuko gusahura igihugu cya Congo ntabwo ari byo byonyine bimujyana muri Congo. Hari ikindi gukeka kimujyana muri Congo usibye gusahura imari ya Congo?
Urakoze Serge. Twabanje nyine muri byo twari, ariko noneho reka tugukore bibabije tujye noneho kukuri kuriho n'iki icya mbere Serge, yenda ntaragera ku kibajyana muri Congo, nashaka nkubwire ko biriya bintu biri hariya muri Congo birimo no kubera no mu Rwanda ni ibintu bibabaje. Icya mbere twavuga ko bajya muri Congo gushaka FDLR. Ibyo ngibyo ko nabisobanuye, nakubwiye kuba aba FDLR benshi bari mu Rwanda batari no muri Congo. Cya kabiri, kuva muri 1996 kugeza uyu munsi ingabo z'u Rwanda ntizari zigera ziva muri Congo zihorayo zishakisha ayo muri FDLR. Nta mpamvu rero ziriya ntambara zakabaye, kuko n'ubundi babayo niyo byarabananiye. Rero nta n'impamvu yo guteza izindi ntambara. Ariko ikibazo ni abanyarwanda barimo kujya muri Congo, ari abanyarwanda bari muri Congo ubwabo bavuga ngo nibo izo ntambara zigomba kujya gukingira. Waba umuntu ufite ukunda abanyarwanda bari muri Congo, buri gihe ugatera intambara buri mwaka hagahunga ibihumbi n'ibihumbagiza, abana babo bagapfa, abagore babo n'abakobwa babo bagafatwa ku ngufu, imitungo yabo igasahurwa, ahasigaye bagahunga. Niba mu Rwanda bavuga ngo bakunda abari abanyarwanda bari muri Congo, ibyo bakora ibyo bintu akaga barateza baragatekereza. Wavuga ute ko wajya gusenyera abanyarwanda bangana kuriya muri Congo ngo nuko ugiye gushakisha FDLR ibihumbi bitanu bisigaye, noneho ugapfusha abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbagiza nkaba ari bo mubona ababizankanira? Ibyo ni ibibazo. Icya kabiri, hari abanyarwanda ubwabo birirwa bafata bajya muri Congo, abo ni abasha n'abasirikare bari muri FDLR bavuye mu gisirikare, abo ubu ntawumvi naho bari. Abantu bari za Gikongoro, abandi za Butare, abandi mu Butare, abandi zahe. Igihe kirageze iteje intambara zidasobanutse, ahasigaye bagiye kubafata bukware bakabinyuza amaduka bakabajyana kubagamba, bamwe bakagwayo abandi bakahakomerekera. Ariko n'indi miruho iri aho ngaho, nta mushahara babibonera, nta kompensasiyo bazabibonera, na inshuwarensi niyo ngo bafite. Ariko perezida agahaguruka akajya kuri radiyo mpuzamahanga BBC akavuga ko atari muri Congo. None se niba atari muri Congo, abagore b'aba bantu ntabwo bazi ko abagabo babo bagiye hariya, abana babo ntibazi aho base bagiye, ababyeyi babo bashyingura igihe bapfuye ntibazi aho abana babo baba baguye, warangiza ukabeshya amahanga. Ariko noneho ukabeshya n'abanyarwanda ukababwira ko ari abaswa, ko batazi aho abana babo bagiye, ko abantu batazi aho base bagiye, ko batazi niba twatajya babona n'imodoka ziba zibapakira zibajyana. Ibyo ni ibintu bibabaje. Umuntu kudatekereza ko n'abandi ibyo bintu babarimo, ko batakaza ubuzima bwabo, kandi ko n'ubuzima bwabo bugenda buhangirika. Igitangaje cyo uyu munsi ni itangazo rya Minisiteri y'Ingabo. Hari abanyarwanda bavuye hariya, abakongomani bavuga ngo basubize Uganda. ariko ngo hari ikintu cyitwa genetic verification ubwo ni iperereza ry'impande zombi ngo rigomba kureba abantu baba bahaye abanyarwanda barabanga kibona masiriyane isobanukiranye genetic verification ubu se kagame yaza ko ari umuhungu wa Ivani akarero bafatiwe kuri Goma bamusubiza akamubwira ngo nimusubizeyo ngo bamwaranze mu kuri perereza mbere yo kumusubiza umwana wanjye impamvu ni uko abo ngabo ntabitayeho ntabwo ari abantu kuri we ni ibikoresho icyo ni ikintu gikomeye cyane wohereza umuntu ku rubanda afatiweyo baramo gusubiza umujyana mu muryango we uranze ngo ni umuhanani ngo nzabanze ngo ni verification yenda ntibafatwe neza ntibarya neza yenda abandi bararwaye ariko ubu uravuga ngo ni mpamvu afite nzabanze ngo ni ibibazo bya politiki niyo mpamvu rero ko ndi kuri iyo ntambara yo kwiteza ikindi hari rero abanyarwanda n'abakongomani biriya bintu ibyo mubona biri hariya ziriya nzangano zizarangizwa nanjye ibyo rero by'umuvuga abantu bakavuga ngo baragiye kwenda ikintu muri Kongo ushingiye ku ishyirwa rimwe nibyo menyera ko babajyana muri Kongo ni ibintu bibi ariko noneho hari n'imibanire ya Kagame uko yagiye abana na bagenzi be izi wa muntu mwa muri hano mwasekaga mukinjira mu cyumba cyangwa kirimo umwijima wazaba yahishe inkota akayifata mu mugongo ibyo ni byo yagakoze by'abazungu bita backstabbing aho yahereye backstabbing abanyarwanda ngaba ba Kanyarenge ngaba ba Bizimungu ngaba ba Twagiramungu ngaba ba Sabarenzi natwe twese ubu nibyo akoze backstabbing aba ari aho akamukora uko yishakiye yagira gutyo ko ashaka inyungu za politiki akamutwika inyuma akamuhemukira ejo bundi nabonye no kuvuga kuri BBC ngo Kongo iyoboye nabi nibyo turabyemera twese none se niyo iyoboye nabi bisobanuye ko nawe ugenda kujya kwisenya nawe kongeraho u Rwanda se gurira uwo si bungu nawe bazagira amaraso ko nawe u Rwanda nawe ariyoboye nabi ariko rero nk'uko yabibajije iki igituma abantu bajya muri Kongo icya mbere ni ubwa mbere nakubwiye peteroli ya Kagame ni ko kuri ya arayo uwe ni cyane aho ni cyane 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 diplomasiya y'u Burundi ijya bahanganye na Uganda abahanganye n'u Faransa ijya bahanganye n'u Faransa abafata Faransa tafite Afrika ubu ni gira mu Kongo ni kuri yabayeho kugira ngo noneho ajye gira division mu Rwanda abanyarwanda arakoze mu kintu cy'intambara ntazagira umuntu bazi igihe hari ikintu cyaje mu ntambara buri ya mu Rwanda arahose yafite ubwoba nawe ubaza nawe uvuga iki ni ikintu cya mbere gikomeye cyane FDR igikangisha
the credit on your card is low
ariko
ndakumva general
akumva ari bwo buryo bumwe azahora ari gihoza abana kubafite ku icumi kandi abareshya abana bari bagashyirwa muri Kongo abatashyanga bagiye guhiga FDR abahutu bari mu Rwanda abagabo bafite ubwoba ngo uzavuga arazamwitirira FDR umugizi cyavuga murabona ingabire arafunzwe arashinjwa se n'abandi arashinjwa na FDR mu Saidi se ko afunzwe bavuga ngo yakoranye nande na FDR bati Kayumba na Kereziya bakorana na FDR Gitwe Saladina akorana na FDR FDR rero ni intwaro ya Kagame ya politiki yo kwitiza abadashaka no kujya muri Kongo rero buriya iriya ni bayivajeho kandere mu bugemu ikakabiri iyo bayivaje ni yo kugira ngo abone kwa kangara mu Rwanda ikaje sa turero Kagame akoresha Kongo kugira ngo yimenyekanishe mu bungu bwo mu gatatu n'ikirano yo muri Kongo ubwo ni bwo bazasanga bazaza bakarara Kigali bamukapa bakarara Kigali abazungu bose bakarara Kigali ashigira authority kuri bazaba yakwisha mu bungu muri iyi minsi nta rukimureba abanyamerika n'abazanya amaroko abongereza n'ibyo byanagiye bari bagiye kumagasepa ibyo rero yarashaka abazungu nakora biriya ni ukuzigira ngo ferite niyo mpande zongaga atangiye kuri Kongo iriyobowe nabi gero akabikoresha kugira ngo abazungu bumve ko ari umuntu ukomeye hariya ndetse ni nka hitileri wo muri kariya karere icya nyuma rero akora amakompanyi yose akora muri Kongo mu bintu by'amariya adashyiriye n'iki abavandimwe n'abandi banyarwanda ngo ni private sector ni bibi ni bibi kontrolinga ya ngara nabonye neza ubundi bafungura general ngo bagiye mu bucuruzi ubwo yenda nuko bagomba kwabigira kwanya nawe kandi n'amaraporo arabigaragaza neza. Ayo maraporo ya UNEP 2022 ivuga ubucuruzi bwo muri Congo budakorwa na guverinoma ya Congo ariko bukorwa n'agatsiko kari karashyizweho kugira ngo turirize icyo gihe aribyo bitanga UFPR. Kandi tunashobora kuba twakora ayo mafaranga muri UFPR akajya ajyamo kuko UFPR nta n'ibyo itagira. Naba natwe nk'ubungubu dufite areni twavuze ko ariwe muri iyo muri areni ziraho uzaba azi abantu muri UFPR muri iyo wanyu n'imiti uzaho ngaho nibyo bimenyekana n'ibyo yonyine. Ibyo rero ni byo mpamvu zimwe zituma Kagame ajya muri Congo. Kandi cya mbere ni uko UFPR ayikoresha nk'igikangisho kandi bikaba bigiye kumara abana b'abanyarwanda. Murakoze.
Urakoze generale. Reka dufate ikiruhuko cy'umunota amazi dufungure imirongo ya telefone ndetse twakire n'ibibazo by'abanyarwanda hirya no hino. Ndabasaba ariko mu bibazo muri bubaze mugume ku kibazo cya Congo kuko iyi ni sije ya Congo ntabwo.
Thank you.
Abyitahuka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Turi hagati mu kiganiro na General Kayumba Nyamwasa. Turimo turaganira ku kibazo cy'intambara ivugwa mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane turavuga mu gihugu cya Congo. Ese koko we munyarwanda, munyarwandakazi, uruhare rw'u Rwanda muri intambara muri Congo n'uruhe? Tubwire ibitekerezo byawe, tubwire ibyifuzo byawe, twandikire maze tuguhe ijambo, uvugane na General Kayumba Nyamwasa, utubwire icyo utekereza. Bwana Nyamwasa, ikibazo cya mbere mfitanga ni ikibazo kibajijwe na Nelson Gatsimbazi, umunyamakuru wo mu kinyamakuru Umuseso. Aravuga ati, ese utekereza iki ko Kagame asahura igihugu cya Congo? Ese Kagame asahura igihugu cya Congo wenyine? Niba Kagame asahura igihugu cya Congo, ni ibihe bihugu by'amahanga wabuzi bimufasha muri buri busahuzi? Ikindi kibazo cya kabiri rero ndavuga nti, kwa maraporo ya Nations ni ahari agaragaza ibikorerwa muri kara karere, kuki amahanga ntacyo ashaka gukora kuri kira kibazo? Ijambo ni ryawe General Kayumba.
Murakoze Gatsimbazi, ndamuzi. Ubundi yari umusingi ntazore Umuseso Serge ikibazo cyabajije ryo mu buryo ugiye mu raporo ya Roni usanga biriya bintu ngo bakwereka ibihugu byose izo raporo rero za Roni zikwereka ko hari ibihugu bimwe bigura ibintu byo biva muri Congo, za zahabu, za koruta n'ibindi byose. Ibihugu byanditsemo murabizi, usanga harimo Bwongereza, harimo Amerika, harimo Malaysia, harimo Ubushinwa. Abo bose abo usanga mu y'agaciro ajya aho bashaka exportinga hose ahanditse. Mu minsi yashize batangiye gushyiraho ibyitwa za certificate of origin. Murabyiruka ko u Rwanda mu rwatanze toni 80 za zahabu ngo zisubiza muri Congo, ariko ibyo birumvikana batanze 80 izo batatanze, ibyo ntabwo nzizi. Ariko mu by'ukuri ibyo bavuga ngo asahura wenyine, ntabwo navuga ko mu Rwanda ubundi bihugu uko ibindi bintu bikora. Usanga niba yenda hari ibintu nka oil, usanga nk'Abanyamerika igihe bashobora gushakisha oil muri Libya cyabyo cya mbere, murabyiruka bohereza abakongereza abayisi n'abandi bakagenda bakajyayo bakaza kuvugana na Gaddafi, nubwo batumvikanaga na we bakareba ukuntu bagomba gusinya nabo za kontoro. Mu Rwanda rero ntabwo bikomera rusange ngo guverinoma y'u Rwanda yicaye yateguye uko izakorera no muri Congo n'ibyo bazakorayo noneho bizajya muri guverinoma. Oya, uko bimeze nakubwiye ko hari amakompanyi akora hariya kandi menshi, akaza ko ari amakompanyi ya FPR kandi FPR ntigira umubitsi kuva muri 1998 kugeza uyu munsi aho ntirikira. Nta munsi n'umwe abantu bo muri FPR bari bitashyira n'imitungo bafite, bababwira ko bakize na bakabyemera bakabyishimira, ahasigaye hagasira umuntu umwe abandi bose bagakena. Kubitureba rero nuko nabivuze n'ubushize, institutions za leta zikoreshwa mu nyungu z'umuntu umwe, ibyo byose bigakorwa bijya ku muntu umwe kubera yuko abandi mu Rwanda nta n'ubwo bagira ubushobozi. Urugero naguha ni wo kumva ko abantu bazi neza ko biriya bintu bizabakoraho, barangiza ukabona nka James Kabarebe baramwandika, ukabona nka Kayonga baramwandika, ukabona nka Nziza baramwandika, ukabona nka Kolini baramwandika cyangwa Rucyahana, barangiza n'ubundi ibyo bibazo ngo babaze n'ubatuma bati kwa twandika muri ya bintu ko ugiye kuzadukoraho urabitekereza iki? We ahasigaye akamenya ngo abangombe babandika ejo bazafunga cyangwa hari bizababaho, we ntabwo bimureba. Ni muri iyo mitungo rero aba yumva ko abantu bose bakora bagakora ku giti cye, kuko kuri we ubu ngubu u Rwanda ni we, Abanyarwanda ni we, imitungo yose y'u Rwanda ni we. Nayo mpamvu yandi bamumaze kuri radiyo akavuga ngo abamumenya ntabwo ashaka kubumva, ngo we arashaka kumva miliyoni 12 ngo ziri mu Rwanda. Ni ukubera yuko azi neza ko abo ngabo bavuga bakagira ubuvugiro. Bamumajije Ingabire araseka kuri we, akunda ko Ingabire adakwiye kujya kuri we, ntabwo ari umunyarwanda nta nubwo ari umuntu. Ibyo rero kugaragariza ko abanyarwanda bameze Gatsimbazi rero ntibavuga nuko Abanyarwanda nta bantu batugira, Abanyarwanda nta mutungo wavuga ngo ni umutungo wabo, bavuga ko bashobora kuvuga bati ni ibintu byacu, niyo mpamvu nagatsimbazubwe ubu ngubu ni bya katatu mu Rwanda nokubera yuko iyo yabazaga byaregiye kumukoraho n'abanyarwanda bazi byose nuko bimeze mu by'ukuri iyo mitungo iva muri Congo nta washobora kuyisubiza uretse Kagame wo gutwite. Murakoze.
Urakoze General, urakoze cyane. Ibindi bibazo turimo kwakira hano ni ibibazo biza nabwo biri kuri internet, ni ibibazo biri kubazwa n'abanyarwanda hirya no hino. Ariko reka mbanze mbere kuba ari ku murongo wa telefone. Hari umuntu ufite umurongo wa telefone urangizwa n'9269. Ndagira ngo ubaze ikibazo General cyangwa utange igitekerezo cyawe.
Ya, murakoze cyane Serge. Nyakubahwa General, ndabashimiye ku gihe muba mwatanze mugaha abanyarwanda kugira ngo babashe gusobanukirwa n'ibibera muri Congo. Ariko nk'uko mwatangiye mubivuga, intambara zirimo kuba muri Congo mu by'ukuri ni intambara zituruka mu Rwanda, zikaba zateguwe n'abayobozi bakuru b'igisirikare ndetse na Parlement y'u Rwanda ikaba nta kintu ibiziho, ni ukuvuga ko atari ibintu biciye mu mategeko. Navuga yuko mu Rwanda igisirikare dufite ari igisirikare mu by'ukuri kitari professional, ahubwo ari igisirikare gikoreshwa n'inyungu z'umuntu ku giti cye. Ese nyakubahwa Kayumba, nkawe w'umusirikare, ni iki mwabona mu Rwanda twakora kugira ngo tugire igisirikare kiri professional ndetse tugire n'igisirikare kiri diverse, atari igisirikare cy'abahutu nk'icyabanjirije icyo FPR yasimbuye, cyangwa igisirikare kirimo abatutsi benshi, ahubwo tukagira igisirikare buri wese yibonamo? Ese nibura nk'intambwe abarundi bafashe aho bavuze bati mu gisirikare tuzagira imyobozi iyi n'iyi y'amoko ya n'aya n'uturere tutu? Murakoze.
Urakoze
cyane, umbajije ikibazo cyiza cyane. Igisirikare cy'u Rwanda twese tujya gutangira turi na MLFPR, abantu bari baje kutuvuga igisirikare kiri diverse, kirimo abatutsi, kirimo abahutu, kandi gikorera inyungu z'igihugu atari izikorera inyungu z'umuntu. Ariko buhoro buhoro uko ibintu byagiye bikurikirana, ibyo byaje kuza guhinduka. Ahubwo nakubwira ko mu Rwanda harimo igisirikare gitandukanye. Hari abasirikare basanzwe bayoborwa yenda na chef d'état major, hakaba n'abandi basirikare barinda Kagame. Ibihumbi n'ibihumbagiza birinda umuntu umwe, abo nibo bagira imbunda mu mujyi, abo nibo bahembwa amafaranga menshi, abandi akazi kabo ni ukujya kujya ku rugamba, abandi bakabohereza za Darufuru kugira ngo bajye gukora amafaranga nayo bakayabatwara. Umusirikare akajya Darufuru kuri ya zuba ry'igikapu, ahasigaye hafi 40 agatwarwa na leta ku buryo butazwi, nayo muri leta bakayandika ngo abantu banayamenye, ndavuge ngo aya ngaha azajya ahangaha, hamwe yenda n'imboga zimwe ziriya ndege, ugasanga barabagemurira amazi yo mu Nyange kugira ngo yagure ku mafaranga menshi. Umusirikare akajyavayo umwaka wose akawurangiza, akaza aho ngaho amafaranga ye barayamenye. Icyo gisirikare rero ntabwo ari igisirikare baba mu gisirikare cy'igihugu, ni igisirikare cy'umuntu. Muri gisirikare rero harimo abacanshuro nk'aba bamwe nakubwiraga bajya za Darufuru, abandi bajyana muri za Kongo bakajya gupfa, abo nabo bakoresha nk'abacanshuro ukurikiyeho n'abandi bagiye bava mu ngabo bakabakoresha uko bishakiye. Hakabaho abandi barinda Kagame bahembwa amafaranga menshi, bambara za yunifomu zihenze, bafata imbunda zitandukanye n'iz'abandi, babaho ngaho kugira ngo bazarinde umuntu umwe, kandi ntabwo ari abasirikare ijana, ntabwo ari igihumbi, ni igihumbi. Tekereza nawe umuntu umwe ushobora kurindwa n'abasirikare barenga 300, urumva ko ari ibintu bikabije. Ni nka rya bindi byo kwa Mobutu, aho usanga hari igisirikare kimwe kiyongiyeho kigomba kwitaho, abandi bo muri DSP bakaba bari aho ngaho bo bafashwe neza. Mu Rwanda rero naho ngaho tugeze, habamo igisirikare kimwe muri Republican Guard gifashe ukwacyo, hakaba n'abandi basirikare barara mu Rugano, abandi bakaba muri za Rwantambi muri Congo, abandi bakicwa n'izuba muri Darufuru. Ni uko bimeze, bakajya gukora amafaranga. Warumbajije rero ngo iki kintu gihinduka gite. Ibihugu biba byaravuye mu ntambara, ubundi habaye ikintu cyitwa security sector reform. Muri security sector reform rero ibintu bibamwo habamo ibintu byinshi. Kimwe muri byo ni ukureba muri iyo integration ko hagomba kuba harimo ikintu cy'idivasi kugira ngo abantu bavuye mu ntambara iyo diversity ikomeje izamuke abantu bose igisirikare bakibonemo mu Rwanda rero security sector reform yari ibaye icyagiye intambara yari irangiye hakaza abasirikare XFAR bakajya zaga ko bakiga igisirikare barangiza bakajya muri komande urugero ntaguha icyo gihe byararangiye kaka abashefu betabazo gatsinzi aramwungiriza nka deputy chief of staff ndi ibwami aba chief of staff ya gendarme muri icyo gihe ndamwunganira no muri administration no muri command icyo gihe yarandenze inka bari ba brigade commanders ariko ubwo icyo ni icyo gihe nyuma yaho ibyo byararangiye igisirikare kibita bamwe abandi baragirukana abandi barahunga nuko bimeze aho kujya mu gisirikare kiri cy'igihugu iyo nayo iyo security reform ishobora gutuma noneho iyo diversity ishoboka irarangiye kuko igisirikare cyabaye icy'umuntu ikindi kigomba gukurikiraho ni uko
Radita Huka ijwi ry'Urunyarwanda ivugira i Washington DC muri Amerika dushobora kuba dufite akabazo ka tekiniki ariko mwihangane gato tugakemure Kayimba Nyamwasa ashobora kuba yavuye ku murongo wa telefone ariko mutwihanganire gatoya
Yeah.
Ditahuka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira Washington DC muri Amerika. Mutwihanganire, turacyakomeza gushaka General Kayumba, umurongo wa telefone wadutengushye. Mumwe nitarambiranye, turamugarura. Ditahuka ivugiri Washington DC muri Amerika. Turi hagati mu kiganiro tuganira na General Kayumba Nyamwasa. Bwana Nyamwasa, uranyumva?
Ndakumva cyane.
Nuko twihanganira, hari ibibazo by'umurongo wa telefone, ni nayo mpamvu mugira ntabadukurikira hirya no kwisi. Mutwihanganire ibibazo bya tekinoloji burya nabyo hari igihe bidutengwa. Muri kano kanya turi kumwe n'abantu nanone ku mbuga za interineti. Bwana Mariko Matabaro ukorera ikinyamakuru Rwiza News, uranyumva?
Ndakumva.
Ijambo ni ryawe, vugana na generali.
Nari mfite ibibazo bitatu nashaka kumubaza bijyanye n'intambara yo muri Congo. Ikibazo cya mbere, hari niki izino ntambara zitandukaniyeho n'iya mbere? Kuko hano hagaragara ko iyi ntambara ihari ubu ngubu itandukanye cyane n'iza mbere. Ushobora guhera ku ruhande rujyanye n'amahanga. Amahanga ubu asa nkaho ari gushaka kuvuga cyane, kandi mu ntambara zashize amahanga nta kintu yavugaga. Ikindi navuga, ndavuga UN. UN ntabwo mu ntambara zashize yigeze isa nkaho igira ikivuga, n'ibyo yavuze ari bize bitinze. Ikindi nagaruka kuri Perezida Museveni wa Uganda, muri iyo ntambara nkurikije ikiganiro yavuganye na BBC, yavuze ko bamubajije igira ntambara, yavuze ko atazi ngo u Rwanda rufasha M23 ari byo cyangwa atari byo, ngo ariko bibaye ari byo byabibabaje. Ubwo urumva ko yabaye nk'aho adashatse gushyigikira u Rwanda kugira ngo abyemere cyangwa bihakane. Kandi rero twari uburyo mu ntambara za mbere yagiye afatanya n'u Rwanda bakajyanayo, ukabona ubu ngubu asa nk'aho agiye ku ruhande. Aho ngaho nifuza ko jenerali yagira icyo abisobanura kuri icyo kintu gituma ari amahanga, ari Uganda, ari abandi, ari za UN, abantu bose ubona batagishaka kujyana na Kagame iby'icyo kibazo cya Congo. Icyo cyari ikibazo cya mbere, cyangwa wenda namureka akabanza agasubiza ikibazo cya mbere.
Mureka asubize icya mbere, ufite umwanya rwose uramubaza imbona nkubone. Bwana jenerali, ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane. Matabaro, murakomeye.
Murakoze.
Asa kugira ngo ugize neza umbajije ikibazo, amahanga mbere ntabwo yigeze agira icyo avuga kuri iriya ntambara. Intambara yo muri 1996 n'amahanga yarayishyigikiye. Yarayishyigikiye kubera yuko bari bafite ikibazo muri Congo, nabo batari bafite igisobanuro. Cyane cyane ko bari baragerageje kugira ngo abasirikare bajye bafite imbunda muri Congo azibakureho, kandi ugasanga batari bafite ubushobozi. Ariko nabo hagati yabo ntabwo babyumvise. Hagati aho rero u Rwanda rugiyeyo babonaga ari ikibazo yari afite kirahangayikishije, batari bafite kubera kirangiza, none u Rwanda rukirangije barabyihorera. Nyuma yaho ariko hari n'ikindi kibazo cya jenoside yari yarabaye mu Rwanda, n'amakosa yari ahari cyane cyane mu ntambara za 1998 bari bakwiye kubyamagana. Ariko nigeze baryamagana kubera yuko babonaga ibyanjye mu Rwanda basobanuraga icyo gihe, bavuga ko ari kujya kurwanya abantu bakoze jenoside. Icyo gihe hari ikintu kimeze nko kumva ko abantu bari muri Congo, uko byagenda uko ariko kose nta muntu ukwiye kuyakiza imbabazi. niyabaga hari amakosa ariko hari harimo n'ibindi bihugu byinshi byaje muri ya ntambara y'umutekano n'umunani icyo gihe murabizi harimo Zimbabwe harimo Angola harimo Namibia harimo Uganda harimo Sudani n'abacadi barahaje byari ibihugu byinshi byari bivanze hariyo ugasanga rero kubera ibyo bihugu byose byari byivanze aho ngaho hari confusion ku buryo amahanga kandi nitavuga akabura uwo yamagana akabura n'uwo areka iriya ntambara ni kubera izindi ntambara zakurikiyeho ziriya za CNDP ziriya zo uko zakunzwe ntabwo no kwamagana Kagame hari harimo ikintu cy'ikinyoma nkacyo yamwabonaga yari kuri BBC avuga ngo bariya ba expert ngo niba ari n'aba expert ngo na expert bameze gute ndetse ubonaga abantu bose icyo gihe harimo ikinyoma ariko Kongo nayo ubwayo itari ishoboye kugira ngo isobanure ivuge ukuri kuko kumeze Kongo igaceceka noneho ugasanga n'amahanga adashobora kuyivugira ariko noneho muri iki gihe abakongomani nabo ubwabo nubwo banatinze ariko urabona ko bafite icyo bavuga ikindi nta munusko yabaga hariya muri Kongo yaje kuza nyuma kugira ngo nyuma y'ibihumbi bibiri na kabiri ahari icyo gihe byabaga ari ijambo riri hagati ya Kagame na Kabila ariko ubu ngubu hari munusko kandi n'ibigira yeni ntabwo rero yeni yari ifite ibigira ngo ize yeni bya Kagame cyangwa bya Kabila niyo yumva abakozi bayo ubwo rero bikaba ari ibibazo bibiri bireba amahanga n'ibireba yeni nuko yuye ni hariya noneho ifite abayihagarariye kandi imbere muri TV ntabaraga abayihagarariye bari bahari ubu rero imbere y'ikibazo yari bagiye ikibazo cya Museveni ikintu yaravuze ngo samuse bibaye ngo bizaba ari akaga ni byo koko uretse ko nabonye bongera bananditse bavuga ngo nabo barashaka gusaba kujyayo ngo bashaka kubatera ibyo nabyo nakatubiha amaso kuzaba kureba aho bizaganisha ariko ibyo nakubwira muri iki gihe ibibazo yenda muba mubona no gusanga yenda Kagame asibye avugana na Museveni ni ukubera ko opposition yo muri Uganda u Rwanda nirwo rwari rwitunze nirwo rwari rwibeshejeho ubu rero aho Kagame yabonye amashyaka ari hanze amaze kumerera nabi icyo yakoze ni ukurekera aho ngo gutanga amafaranga noneho opposition yo muri Uganda igatangira gucika intege kandi koko niko bimeze Museveni n'icyabona ni kugira ngo areke aya mashyaka amurwanya ingufu zigabanuke asigaye buriya bazafata itazabona kibereye igihugu cye ibyo rero icyo nakubwira mbibwira ko mbere na mbere igihe yagiyeyo ibyamuviriyemo arabizi nayo ndi bagasubireyo muri ubwo buryo nabyo tuzaba tubireba mu kuri amaso ariko icyo nakubwira iriya ntambara ya n'amafuti izashobora kujya kwivana mu bintu bya Kongo amaherezo ndibwira ko bizamubera ikibazo kandi koko n'umwe 1998 byavuyemo mwarabibonye ntabwo nibyo yakungu bya byiza kurusha ibyo ngibyo nicyo nasubiza amatabaro kuri icyo kibazo cyo warubajije cya mbere
ikibazo cya kabiri nashaka kubaza hari ikibazo kijyanye n'ibyo report ya UN yasohotse ejo bundi ndetse na ziriya nyandiko zindi zaje nyuma yayo bisobanura amazina yose y'abantu bari mu butegetsi mu Rwanda bagiye bari muri kiriya kibazo n'ibyo bagiye bakora n'abo bafatanyije byose kuri wowe iyi hakaye gaciro ubona ingaruka zishobora kugira ku Rwanda ni izihe byaba ari muri politike byaba ari muri rusange nk'uyu myaka itaha ubona ingaruka ishobora kuba iyihe
matabaro buriya hari ibintu bimwe ubona abantu bamwe bavuga ukumva urabaseka ukumva atazi n'aho bavana ibyo baba bavuga rero ubundi babaza perezida w'u Rwanda kuri BBC bamubaza ibiriya bintu yavuze ngo iyo raporo nta gaciro ayiha ko aba yanditse ari abaswa ko nta kibazo gukora ariko muri iyi raporo iri muri akazi za UN iyo ntizigera isaza bariya abantu bamwe gupfa hariya ibyo aribyo byose n'ibyaha by'intambara ntizigera bisaza birahari ubu ngo ashobora kuba avuga biriya akaba ari muri ya butegetsi noneho yenda abo ngabo bavugamo ubu ngubu ntibashobora kubafata yenda kubera yuko ashobora kuba yenda hari ibihugu bimwe bimushyigikiyeho nk'umuntu ariko ejo rushobora kumuvana n'amaboko nimuvanye amaboko rero icyakurikiraho iyo raporo ni ukugera muri security council Ama nzima wajanani kuchukua kanzo, nuguru baanda rutari chini kire yaro mfupi. Aliku kuchukua kanzo ugaio, ishwa gupata kiche nazo, bari abantu gafuta, injira shuluka. Ita muko bana bashiri, bashiri nubu nguvu, bara mwinda itinge, nubugo, sudani, itige insinya, kuri ziri ya romu kutatu. Ita kabili, nuko ezo bila nibu ya bila hini bisaza, naza watachiriho, bari ya wanu, bandi tuko kuriya, inaabu gizza uja kumataza lako. Jindi jie, alumu nusa kuzarega, yarani za kurega, bari ya wanu, ikazo unu hararigu avu, iguma kuzagaragara. Ikaza tatu, abantu bashyigikira ubutegetsi nka buriya barabikora. Ariko hari n'igihe bashobora kujya neza mu gitondo bakajya bidasanga baravuze bati uwo nguwo tumurwanya n'uboko wajya gusanga ashobora ibintu bihindutse. Iyi raporo rero niyo bakwiyambaza kugira ngo abo ngabo bakurikirane. Kuvuga ko wenda ngo Abanyamerika baburutse iriya raporo adatsinda. Muri iki gihe nisobanuye ko ejo neza bundi batavuga bati ni mukoreshe noneho. Ibyo rero byo mubona byaba byanditse nka kuriya bya UN, hari umuntu ushobora kuvuga akabisubugura ubu ngubu, ariko ntibizasaza birabitwe. Ibyo nikigera bazabikoresha, niko kahaga kari ba bantu babanize kuriya. Ibyo nababwiraga urabwira nti birababaje kubona ubategeka atanditswe, bo bakaba baranditswe hariya, ibibazo biriho no kubigerekaho. Kandi bamwe birasabwa barimo no kubikora batanabyemera. Nicyo kibazo niko kaga ko gukora hafi mu dictatorship.
Ino eventuwa ijuka ko irwanda kubera ko basubiye mu masezerano yo muri 2009 guverinoma ya Congo yagiranye na Sendege. Noneho kubareka sanga mu matora ashize perezida Kabila Sendege yaramufashije cyane ari mu gutungwa n'abari bavuze byo kwiba amajwi bakavuga ko bamufashije cyane bakavuga ko ubu n'u Rwanda rwamufashije cyane. Noneho ariko wajya kubona ukabona hatarashira umwaka baragwana kandi nabo bakarwana bavuga ngo ibyo babasubikiranije ntabwo bagiye mukuru. Ese kuri wowe ntabwo ubona ko wenda nka emuventuwa cyangwa bariya bayiriho n'u Rwanda ari ibintu nka perezida Kabila yari yarabasezeranije kugira ngo bamufashe wenda gutorwa wenda akaba atarashyize mu bikorwa bakaba wenda ariko bari kurwana ubungubu baka icyo cyabiye.
Urakoze matabaro icyo kibazo kivuga cyo ni ukuri nandere hose n'intambara zagiye zirasanzwe niyo muri 1998 yari ishingiye ku cyizere cy'uko yenda Kabila yari yarafashijwe bakabibwira ko hari ibintu bimwe ashobora kuzabakorera yaraniye ntanabikore. Tukwiye kujya tumenya ko ibihugu aho biva bikagera bishakisha ubwigenge bishakisha independence. Ntabwo wavuga ngo nubwo abakoloni bashobora kuba baraje muri Afurika bakubaka za gari ya moshi, bakubaka amavuriro, bakubaka amashuri bakishyira n'abanyafurika kumenya gusoma, kuba bagomba kuba muri Afurika igihe cyose. Niba n'u Rwanda rufashwe arafashije Kabila bari bakwiye kumenya ko bagomba kumufasha, ariko bakazamenya ko n'inyungu ze nazo bagomba kuzireba atari ukubwira ngo bazamufasha noneho ngo bazamutegeka. Ibyo ntibishoboka. N'u Rwanda Uganda yaragufashije, ibyo bajyaga bapfa Kagame na Museveni n'ibyo byari birimo. Kuki se we atakwemera ko Uganda imutegeka akumva ko ajya gutegeka muri Congo? Ibyo rero byo kubwira ngo baramufashije bagumva ko baramufashije, ariko bakwiye kumenya ko n'ibyo bangiye kumufasha agomba kugira ubwigenge nk'igihugu. Ntabwo wava ngo wafashije umuntu ngo uzahure umwihezo buri munsi umwishyuza ngo naragufashije. Niba ari umwenda abarimwo niba ugaragaze ananirwa kwishyura bamujyane mu rukiko. Nabo ntabwo wavuga ngo wakoze ibintu by'amanyanga ujya kwiba amatora muri Congo ukoresheje abasirikare b'Abanyarwanda, none rero ibyo bakwijeje mu bintu by'amanyanga ngo ubu ntabwo babiguhaye, none ngo uzasubiza abandi bana b'Abanyarwanda bajye gupfa kubera ibyo bakwijeje bitazwi. Bazakwereke nta masezerano ahari hagati ya Leta y'u Rwanda n'igihugu na leta ya Kongo kugira ngo noneho Kongo izishyure ibyo ngibyo. Niba hari ibyo noneho Perezida w'u Rwanda yumvikanye na Kabila, giti cyabo cyari guhishwa, yamwishyuza mu ibanga, ariko ntabwo ajya gufata abana b'Abanyarwanda ba demob ngo afate abantu barabxfbrr ngo bafate bajya kugwa muri Kongo muri izo yumvikane iba yajyanye na Kabila ku buryo butazwi. Noneho rero niba ari ibyo bakoze nabuvuge ku mugaragaro tubimenye, narege kutubeshya ngo ni FDA imujyanyeyo kandi afite ibyo ajya kujya kwishyuza ibyo yumvikanye na Kabila ku giti cyabo. Ibyo rero igihe bavuga ibintu nk'ibyo bajyanayo, abantu bakajya kubipfira kandi batazi ibyo bapfira, nibyo nyine nakubwiraga by'ubusahuzi n'ibintu by'ibanga by'Abanyarwanda n'igihugu badakwiye gupfira, nibyo navuga.
Murakoze cyane, ariko hari mugenzi wanjye wari umpaye ikibazo, niba ashobora kunyemerera nkagisubiza nta kibazo.
Nta kibazo Matabaro.
Hari ikibazo mbonye, umuntu aribaza ati ejo bundi Addis Ababa u Rwanda rwavuze ko ngo rwifuza ko ngo bashyira ingabo hagati y'u Rwanda na Congo kugira ngo babuze ari ibiriswe ngo iva mu kindi gihugu ngo y'abarwanyi ijya mu kindi gihugu ijya kumera nka gutyo. Ese kuri wowe utekereza ko icyo kintu kigamije iki? Turabizi ko MONUSCO irahari, ari ukureba abava mu gihugu bajya mu kindi, irabibona kandi ndatekereza ko kuva hashize igihe kinini cyane nta bitero bya FDL biraza ku butaka bw'u Rwanda. Ese izo ngabo zaba zigiye gukora iki mu gihe MONUSCO ihari ishobora kureba ko hari umuntu winjira muri Congo, hari noneho n'u Rwanda narwo rukaba nta kibazo rufite kuko rudaheruka guterwa, izo ngabo zaba zigamije iki kandi wenda zava hehe? Ninde wakwizerwa mu gihe MONUSCO itizewe kandi noneho nayo ituruka mu bihugu bitandukanye?
Icyo nakubwira cyo iryo ni amakenga, nta na kimwe zizageraho. Icyo bigamije ni ukugira ngo bazazane izindi ngabo, ahubwo bajya rero birirwa bahakana n'aba MONUSCO, bamwe batange raporo zindi, abandi batange zitandukanye n'izabariya, hagati aho ngaho rero u Rwanda rubafike rubateranye hagati yabo. Niba zabyemera ngo ashake izindi ngabo zijya hagati ya MONUSCO, kuko MONUSCO n'ubundi niyigenzura muri Congo kugeza no kuri uwo mupaka, noneho bakayigiza inyuma bagashyiraho abandi. UN ikabyemera, ikemera ko ingabo ziri muri Congo zo bashyizemo batanga ari amafaranga angana kuri yakozana niyo kazi, bakemera ko hajyaho izindi. Ubwo birabareba nkani MONUSCO yakabaye kuba ikwiye kuri hariya. Abanyarwanda rero barimo kubisaba n'ibyo bavuga buri munsi, bavuga buri munsi ko MONUSCO nta kimaze, ko ahubwo kwisahura, kwifata abagore, kwigira gute, ni uburyo bumwe kugira ngo bakomeze kwandagaza MONUSCO kandi n'ubundi ko bagiye babikora. Nta munsi n'umwe batigeze bandagaza ingabo za Loni, ariko mureba no kugira ngo babone uko bashyiraho puresha kugira ngo bakore amanyanga yabo. Ariko uretse n'ibyo, n'uyu munsi numvaga bavuga ko Kabila ari buhure yena na Kagame, bagahurira Addis Ababa bakaganira kugira ngo bumvikane kuri icyo kibazo. Haba ubwabo ubaye ubwa mbere, kuko nababwiye na mbere hose habaye imishyikirano yabereye za Rusaka muri za 1999, yumva Rusaka biraza bizane South Africa ariko cyangwa ya Sanifite barasinya bumvikana ko RCD igiye kujya muri guverinoma. Nyuma yaho haje kubaho imishyikirano yabereye Goma hagati ya Kabila na CNDP ihagarariwe n'u Rwanda, haza kujyayo Obasanjo na Mukapa gukurikirana iyo mishyikirano. Ibyo byararangiye ubwo Nkunda ariwe wari wanabisinye arinda anafungwa avaho aza kuza Ntaganda, noneho hariho M23 nabyo Kabila niba abishaka azabikore, bizarangira nk'uko n'ibindi byose byarangiye. Impamvu ya ziriya ntambara ntabwo zishingiye ku mahoro, zishingiye ku gushaka ko Congo ahubwo bayidominatinga, nabyemera rero ko bakumvikana muri iyo context nabyo ibyo bizakorwa. Zaba izo ngabo yayo mishyirano izaba muri Addis Ababa byose ntacyo byazamara igihe Leta y'u Rwanda izaba igifite politiki ya diplomasi ya beligerence yo kumva ko abaturanyi babo bazahora ku nkeke, bakumva ko buri gihe bagomba gukora ibyo bifuza atari kugira ngo bumvikane nk'ibihugu, ariko ari kugira ngo bafate amabwiriza y'ibyo Kagame aba yababwiye. Ntacyo byazageraho. Izo ngabo rero nibyo kujijisha, nibyo guteza urujijo, nta nicyo zamara. Banamusaba ngo usigeho, njye nakwibwira ko yaba ari amakosa ku rwego rwa UN. Murakoze.
Okay, murakoze cyane kuba mwemeye gusubiza ibibazo byacu.
Urakoze cyane Matabaro, urakoze. Radita Huka, ijwi ry'Abanyarwanda ivugira i Washington DC muri Amerika. Amwe mukurikira radio ku murongo